and Beats Generation Music.
Oh,
Kinachi.
Nili Pamtunda. It's up, it's up, Steve O. J. Kasha got you. You're not ready for this one.
DJ Zengerman.
Limpia, that's why kuli mas essentia. Chawa man di bo muchishinka mbefia sincia. Mantwish telesela, veni pepea. Nombali neika fuma peheya. Kati uganiza na kula mutu notina kuwala bram. Bebati kangalo kwewe. Kati sindala mosani fakamo. Bebati kangalo kwewe. Nivachani sili benefita. Bebati kangalo kwewe. No positivity faking. Bebati kangalo kwewe.
Mama onani yama na nana na drama ya ndrama na kana kujama na mama na mwana kuseni masana uawa musana mustujo ni baza wanyama vana mamweti makumana tisa zibungana munzelu pama kwa janima luvana papana nilipo deni safole nza kukama weza kongole noti sitori stinga zipushingana monga matroli ndine nilikonga funse watomi ekonomi ya kosa kutali uhomi ndani afuna nkani ilibe mani please tisa sebanyane nani nifu na hane we afuna mane ye mtumba mwako Singapore on the road to success. Oh I just get people know na my face. Vela flow na my face. Don't have my chance na panya kwa sala che wona my fence. Man is under my friends. Hate and possess so I'ma say things cause my yo think I came fast like how much I sex. But I worked hard for this so I'ma just flex. I don't really care like how much is a stick.
Rika lilempia, that's why kuli mas essentia. Chawa man jibo mchishinka mbefia sincia. Matwish telesela, veni pepea. Nombali neika fuma grey hair. Kati uganiza na kula mutu notina kuwala bram. Bebati kangalo kwewe. Kusindala mosani fakamo. Bebati kangalo kwewe. Nivachani sili benefita. Bebati kangalo kwewe. No positivity faking. Bebati kangalo kwewe. Kangalo kwewe.
Kangalo kwewe you are evil. Mwenze kutipenzo mifu na piko. Manje ya pangazina pano ziko. Mupela kubrai na tumitiko. Ficha ni mane olondiwe friendi. Pepa ni ngati ya mita ya ofendi. Kaili muzati lipilila rento. Loti mwesa mowa otula weekendi. Oh sorry ndise timi yes. Oh sorry ndise timi mwesa. Oh sorry muzi wa chopempa. Nenze na iwala isa kwele tempa. Mbuzi ulila memu juni. Nza kutila mhepo kakule juzi. Ino ni peki mwana siku mzu. Kati yambo za zipe za chepa news. The boy goes where the money goes. I drop flows like a waterfall. Nina koneki yopena bafuna. Nileke kupema na boma nose. Mahutu mweti choka. Wana wakonda chefo poka. Wakula makona wakango kula stretch. Munga mutengo wapopoka. Anyway
Rika lilempia. That's why kuli mas essentia. Chawa man jibo mchishinka mbefia sincia. Mantwish telesela. Meni pepea. Nombali neika fuma grey hair. Kati uganiza na kula mutu notina kuwala bram. Bebati kangalo kwewe. Kusindala mosani fakamo. Bebati kangalo kwewe. Nivachani sili benefita. Bebati kangalo kwewe. No positivity faking. Bebati kangalo kwewe. Kangalo kwewe.
Shay DJ Mzengerman. Esa musica esta sai bem.
MB's Generation Music. Download it from ilovezmusic.com.